wafondi bada wariyegaba markii aan ku doortaan dugsi raaxadii galay inkastoon dawafondi bada wariyegaba markii aan ku doortaan dugsi raaxadii galay adiga kula midi saw ruuxdan ku diran dadka kama soo xulan miyay dunida joogaan dumar adiga kula midi saw ruuxdan ku diran dadka kama soo xulan darendaba kugu daydayayso dartaan dheelmanayse haddaa diidilays shalay sowmaan noqdeen dooban haweenka durbin sacdiyaay sowmaan noqdeen dooban haweenka durbidi naftayda darendaba kugu daydayayso dartaan dheelmanayse haddaa diidilays shalay sowmaan noqdeen dooban haweenka durbin sacdiyaay sowmaan noqdeen dooban haweenka durbidi darajayn qalbigayga daawey sow dahabka maankaay cidna kumaan dayo haddii aan darajayn qalbigayga daawey sow dahabka maankaay cidna kumaan dayo runtow diray oo nol ku deeqay waxaa doonto ogoli duubaqii riyo jiray adiga runtow diray oo nol ku deeqay waxaa doonto ogoli darendaba kugu daydayayso dartaan dheelmanayse haddaa diidilays shalay sowmaan noqdeen dooban haweenka durbin sacdiyaay sowmaan noqdeen dooban haweenka durbidi naftayda darendaba kugu daydayayso dartaan dheelmanayse haddaa diidilays shalay sowmaan noqdeen dooban haweenka durbin sacdiyaay sowmaan noqdeen dooban.